Skin on the beat.
On movie.
Come on.
Eno hit. Zaji tutemu show. Mulira. Ine chiko majikuwa.
Hey.
Uno budansi bunyuma.
Hey.
Zewe nyingira mudisco. Bakuma buliko katibu nwe bunyuma.
Hey.
Ine chiko majikuwa.
Hey.
Uno budansi bunyuma.
Hey.
Zewe nyingira mudisco. Bakuma buliko katibu nwe bunyuma. Kati